Kuwe sento gulewo, we nkonkona Ngogulao, we nyingida, ngogalao eh. Why do you look me? Kuwe sento gulewo.
We, we, empako, empako yawe. We, abana, empako yawe. Tebagana kwata kubintu yawe. We, mangambia empako yawe. We, weba kwata kuba muyaye. Eh, eh.
Mwana omulabye, omulabye, we yakulanga tali mumpale.
Mwana omulabye, mulabye, yakulagwe tayina kombalagwe.
Mwana omulabye, omulabye, we yakulanga tali mumpale.
Mwana omulabye, mulabye, yakulagwe tayina kombalagwe.
Njagala kawala ketekamu, nange wano denka tekemu. Buno buwala bwagala nsimbi. Tokate boli na mukwana. Nenga why you make me cry. Ngana kugamba you love you until I die.
Sase kutumia vya kunya nendoza timbunze. Bidala nembide kane ngamba tingenze. Kididi na tuka na ngamba ninze. Esi muna kubida ngamu tunze. Shake your butt wawe. Okorota wawe. Na hita to menge mutamo. Menge mutamo ngatenga senyora nse mungama. Chine chana ze ochindaba. Chidja kunzi saate mwana ze wachindaba. Mini bana bije kundishanya galanchilabe chisonsa kakama.
Omwana omulabye, omulabye, we yakulanga tali mumpale.
Mwana omulabye, mulabye, yakulagwe tayina kombalagwe.
Omwana omulabye, omulabye, we yakulanga tali mumpale.
Mwana omulabye, mulabye, yakulagwe tayina kombalagwe.
Ono baby tayambala kalega, okuvolo beyi ya direga. Atunda sumbo, satumuwa cash, sente za zirina kukameza. Nkuwe sento guleo, we nkonkona, ngogulao, we nyingida, ngogalao, eh. Why do you look me? Nkuwe sento guleo.
Sase kutumia vya kunya nendoza timbunze. Bidala nembide kane ngamba tingenze. Kididi na tuka na ngamba ninze. Esi muna kubida ngamu tunze. Shake your butt wawe. Empako, empako yawe. Abana, empako yawe. Tebagala kwata kubintu yawe. We, mangambia empako yawe. We, weba kwata kuba muyaye. Eh, eh.
Omwana omulabye, omulabye, we yakulanga tali mumpale.
Mwana omulabye, mulabye, yakulagwe tayina kombalagwe.
Omwana omulabye, omulabye, we yakulanga tali mumpale.
Mwana omulabye, mulabye, yakulagwe tayina kombalagwe.
We nkonkona, ngogulao, we nyingida, ngogalao, eh. Why do you look me? Nkuwe